shape of it.
Over.
Reka mbabwire uko nasigaye ashereye soni. Tano kwezi gushize asigaye ararembari. Namukunze na tatu ubu yabaye ikayi. Agiye nituriza nakoresha amasamusa. Mubwira one mistake akazamura amazuru. Yanze kumvira se na nyina muca amazi. Mubwira one mistake akazamura amazuru. Yanze kumvira se na nyina muca amazi. Basimbire se niko wamutoje. Konje mbere yabonaga natuje. Kwadatinyukaga no gutahabwije ko yari boze. Basimbire se niko wamutoje. Konje mbere yabonaga natuje. Kwadatinyukaga no gutahabwije ko yari boze. Kandi yo yasinze namenye umukozeho banamuteye yamenye umutayemo banabisosa yabaye umwamikazi w'ijoro amasara asa n'ikinyomoro ubambindutse ate ko ndimurashe udahushwa kiziri wanjye kutanezerwa afite udukundi yanze kureka mu mayoga n'amatabi nta kigoheka barara bitwika atahanje byuka. Basimbire se niko wamutoje. Konje mbere yabonaga natuje. Kwadatinyukaga no gutahabwije ko yari boze. Basimbire se niko wamutoje. Konje mbere yabonaga natuje. Kwadatinyukaga no gutahabwije ko yari boze.
Mami
je suis un dealer.